talina birungi jendi siri muta mulwanyi w'entalo zange siri muta oli mulungi osinga bingi obolyawo singambyeyo naye ndyeno olw'obulungi bweyawe ndyomukwabo bowonyeza mukama mukaseerazi kibuyaga kuntano ntaliza nange akasana kakate kanjokya kutta wontaliza nalingaali muddungu etaba masiga kunywa notonyese nkuba nofukirira emirimu gyange oli wamanye yanzija mu nnaku yange omulisize nta ye bannange nandibadde waleero mwese zine ennaku yabwe mukama mulungi nyabange watudde wandibadde waleero namba mulungi mulungi obuwa muta mulwanyi w'entalo zange siri muta oli mulungi osinga bingi obolyawo singambyeyo
yambye bangi
naye ndyeno olw'obulungi bweyawe naberangawo ku kkubo tundabukajjo ku bbala tetenkanya seno mbeo
ngiye
enja yaffebeo
eo
kumbe jali eyo andabira mukamuli jendyeno tetenkanya pulani enyingi ennyo kati kweraba jendyeno oli mulungi yawe ekyokukwebazaolwa omukwano gwekondazi sirina ebigambo nfubya nnyo kubiya naye ku luno byambuze tenda mukama oyo oyo nyinza ntya omutasinza oyo gabula bulamu gabula bulamu